yabadde minisita avunaanyizibwa y'amasannyalaze n'ebyobugagga oba omusaka Rose Nankabirwa asabye paalamenti eyongeze ku nsimbi z'ewa minisitule eno kibasobozese eggwanga okufuna mu byobugagga eby'omusaka omuli zaabu oba golodi amafuta nga kwotadde n'ebirala. Minisita bino abituuseeko abadde akulembeddemu abakulu mu bitongole ebivunaanyizibwa ku byobugagga eby'omusaka okubaako bye baanukula eri akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase nga ebimu ku ebyo waliwo ebimu ebyalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2025 baade balina okubyanukula. Kati okusinziira ku minisita Nankabirwa, minisitule yeetaaga ensimbi eziri eyo mu kase kamu n'obuwumbi nga lwenda okulaba nga bakulaakulanya ebyobugagga eby'omuttaka.
Kyali kibaddewo ebirombere biggalwawo ba Asgano Miners baali basima nga bayitiridde obutagoberera mateeka tebiggalwawo naye bibeera constituency ng'oddalawo ate olina okudiployisi owa poliisi ateekwa kuba mubiikira ateekwa kuba nga tajja kutwalibwa mukemebwa neoli ne bwaba kuwadde akantu ka goldi gramsi ng'ojja zitambulira wansi wa lulimi bw'otuukayo eri okutunda sebe ojjamu sente enzungu. So those are the challenges nti tulina okulwanyisa corruption abantu b'ekitundikayo tukolera emirimu bagikole bulungi baleme kubeera corrupted mbawadde ebyokulabirako bya mirundi ebiri nalwanyisa enjura embi abatambuza ebyennyanja ebito sente nga baziteeka mu stocks olumu kuba omukono nti omukwata nga ajjayo akumulimi. So ezo ze challenges the honorable members zembadde njagala basigiire
basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala mu kutambuza emirimu era minisita Nankabirwa asabye paalamenti eyongeze n'okw'ensimbi z'ewa minisitule ye kusobozesa eggwanga okufuna ebyobugagga eby'omuttaka ebitegeerekeka. Kati mu ngeri y'emu asabye omuwendo gw'abakebera ebyobugagga eby'omuttaka ogwongerweko kusobozese oba kibasobozese okukomya okusima ebyobugagga eby'omuttaka mu ngeri emenya amateeka kubanga bingi ebibeerawo awo nga tebalina bye bagoberera n'okuwala embeera oba eyokutuusibwa eyatuusibwa ku minisita Fiona Nyamutoolwa baali
bamukubyamukirombe yabalumba baali bamukubiddeyo
nga ndowooza bagamba Katonda afaaki naffe lwaki ayagala otulemesa naye ategeeza nti sente zeetaagisa naye n'ebirala byonna byetaagisa
bateekamu capitalization ne baba n'obukugu okuba nti tulina bajiologista abalungi abakuguse naffe nga Uganda tusobola okwewa concession tusobola okwewa ekibangiriza ne tugamba ekyo tugenda kwesimira golodi bwaffe tuweteereddemu sente zaffe naye kisinga okutumenya wano ensimbi ey'amaanyi gy'oteeka mu kusima obugagga obw'omuttaka okuviira ddala mukukola okunoonyereza exploration gavumenti ebadde tekulina tukomaku okuteekamu okulaba nti tukoze kyebayita aerial survey tulina ebyuma ebyo ebitangaaza okulaga nti minerals bw'eti esangibwa mu kitundu bw'eti